amjaiona boss Eric Bayo bana. Ndivyo unaongea.
Kaza kujai kwa. Niziona kwa FIFA.
Episode 18. Niaje man, Cyprian Kimtai Limo back again na mafala. Ninapenda kwa tusi lakini pole. It's cuz you're from London.
From the far like
from London. I'm from Manchester.
So the 18 you only have like in the position ya Manu kwa league size.
Hey please, number 14.
Eno ndio kwa proud ya. Proud. Uko proud.
For 3 weeks tulikuwa number 20. 7 points above. That's you have to be proud of progress. Anyway, episode 18, this is the pregame podcast. Back again. Hatuna Jack, hatuna Victor, but tuko na Nelson, na tuko na Mr. Julius. Mr. Arsenal top of the table and languishing, you know. Among us.
We're not languishing.
Just trying. Karibu.
Acha tupeane tu respect to you know to the table that's the people that are leading the table. Mm-hmm. Mr. Arsenal, unafilaje?
Sisi. We are the president elect.
What?
Whoever can dispute, akuja dispute.
Three games.
Unbeaten three games. Nyinyi mna unbeaten games ngapi?
Zii, lakini sasa
yeah, okay,
two games.
Yeah?
lakini three games sikitu ya kubeat your chest for?
Nani?
Three games.
Hey, Buddha.
Ah, no way.
Hey, Buddha.
Yeah, we had the most unbeaten run, 86 games. Nyinyi?
86 wapi? In a season?
Yeah, not in a season. Of course, it's spill off to car season.
In
car
season card, season card, Billy.
Car tattoo.
Season tattoo, man.
Unbeaten games, 86.
That's
I'm just fika hapo bado.
Si tu lenda season mzima bila kuchapo. That's the best thing. That's the best fit that we have. Tuko nayo. But.
Which was? 204.
Yeah, 204, 205. Bado, unajua records. Bado, record iko hapo.
Cyprian, you can continue.
Ata ile record ya Manu walichukua ngala treble, bado iko hapo. Unaona? Iyo ni record. Haiwezi katolewa na mtu yote. That's a record. So, acha.
Ata spesi kwa record zetu.
Gani?
Ata Manu kwa record zao.
Nini record yenyu ni gani?
Tukona the most conceded, the least conceded goals in a season.
Iyo si record.
Iyo ni record.
Iyo si record. Record unashua nga na vikombe manje.
Wee acha bada.
Record unashua nga results.
Where is your Champions League cup?
Atuangea po Champions League. Nangea ame Champions League.
Tati tulisema tuangea.
Minu kambia record yetu ni ya. Amina record ya Champions League.
Okay. Aya. So, Arsenal, three games in. 100%. Na, mkona na three wins. Mishina games zote? Ngapi? The first one, two. 2-0 or 2-1?
2-0.
2-0, second game 4-2. Third game 3-0. Chelsea, two games.
1-0.
2-2.
3-0.
3-0. 3-0 loss.
3-0 loss.
Clarify.
Yeah.
So that's a one win, one draw, one loss. Three wins. Now to other teams like Manchester United, for other fans, you know. two losses, a win. Enough.
You win.
Muliochoge Liverpool versus Manchester United.
Yeah.
So I want you as first perspective here, outsiders, to review the game from your own perspective, Mulionaja.
Nyanze. Okay, sawa. for me, Milanese game. Nikuwa, going into that game, kwa jua Manu hakuna venye Manu angekubali kulose. Hiyo ni one of the games yenye Manu chezanga for pride. And ni mzuri kuja this early in the season because yenyewe pride yenu ilikuwa out of the window. So, angalau amkujaibisha this time. Mulienda. Ajua the ilala season mliana ngoko mkachapo ilikuwa ni 4-0 ama 5-0?
Mkachapo 4 na 5 man. Yeah. Mkwa 4 na 5. 4 at home. No, 5 at home, 4-0 at away.
It's unuona last season mkianza kwenyu mkachapo. Lakini this season ni mkunja kama just ile episode mkwa nasema tu Liverpool wata struggle this season. Especially when you liacha Sadio Mane ende. Ndiyo alikuwa nataka kuenda but iyo absence ya Sadio Mane inaonyesha in exposing Liverpool to other dangers. But going back to this game, Manuel cheza poa, Yule Manuel alikuwa na very nile attacking spirit yenye tumezoea kuona. But
kuna reactive
but spirit. Yeah, walikuwa wanacheza pia for pride, ninyo kwa nimesema. Liverpool alijaribu kuattack lakini Liverpool huko mbele wako blunt kidogo.
Yeah.
Wako as sharp as they as ile Liverpool tumejua for the past kitu kama 4 or 5 years. Wako blunt. Pia wanaweza sema pia part of the reason kwa sababu pia mtu kadi yako Jota bado yuko kwa grao. Firmino ametoka injury so yeah. Bado yuko fit. So ategemea sala ule Nunez alikuja akakulisha za bench mara game status yeah kuna red card so hizi ana serve 3 games nje yeah but Manuel alifanya poa mkiendelea hivyo mkiendelea je sasa shida yenu ni games kubwa kubwa mnajua kumngara lakini sasa tulikuja kwa hizi matimu ndogo ndogo hai.
Last season was the opposite.
Yeah.
We got to lose all big games again apart from Spurs
and Chelsea.
Yeah.
Apia simple chapter 3-2 first leg.
Yeah. All right. From your perspective as a Chelsea fan, will you watch?
Yeah, I did watch it. Lakini jo these big teams, big six wakikutana is the team that will turn up on that day. Depending on the form Aiko dependent on the form, Aiko dependent on the goal scored. It's the name and the that day, 90 minutes will determine that game. So I nilijua itakuwa a very high octane game. Lakini Liverpool ilikuwa na injuries na haina form as Manu but I thought I was waiting for a draw actually because Manu aingekubali ku lose at home from a big team kwanza at their rivals Liverpool na pia Liverpool they really needed that one win to kick start that their campaign their Premier League campaign so I was waiting for that draw the fact that Manu won I don't have any feelings about that because Liverpool has not registered a win since mimi niko tu sawa bora uko tu chini yetu both
bora,
teams
bora
chini yetu
lakini ndio uko chini na 1 point
haina shida bora iko hata kani goal difference I can take it
right from my perspective first of all si coach your game because this season niko nimeamua I'll not watch a game of Manchester United
just wins
man nilipitia enough last season for hopes of enjoying G what and then enjoying the first 3 games and then downhill from that. So this season kwa mamua, I won't watch it until May. By May nikiona at least tuko number some at least at oh by January at least by January.
May sijui mimi season inaisha.
Ndio at least by May niko nasema by May tukimaliza season vizuri ndio nitakuwa nimeza ku gauge what point Manchester United is. Because as Ten Hag may come. So it is first season. Obviously, I don't accept him to win the Premier League. So, the best nezapata, it's top four. To be honest, even on Kwatan, my first episode, the best nezapata ni top four. So, I didn't have any expectations for him as long as he's a vizuri. But, once I discovered that Sancho amefunga, something in me came out. A desire and a yearn to watch Manchester United play football. And I was disappointed lakini bado nilikuwa nilikuanga nash say roho ilikuwa hapa because I knew as Manchester United they wanakupanga hope mnafika huko manze unajua wa tumefika canon and then all of a sudden Chebukati anatokea canon has been stopped
Chebukati in Bedford
canon has been stopped anyway so yeah. So I was shocked. To be honest, Minko was shocked even the way he started. Because we got in a press. We pressed Manze from the get-go to a point where Liverpool was not Liverpool. We couldn't come out to a West Ham, come out to a Burnley game. So that, until now, I'm not even sure because I don't want to put my hopes up at Tumerudi, at Man United's back, at Tashinda versus Southampton because it's Southampton on Sunday. So it's a guarantee Tashinda because knowing Manchester United, Tashinda 2-1 versus Liverpool. To dominate at home. Everyone celebrates. Everyone.
It's
no, away. Everyone, so yeah. So in a car, like everyone is happy. Oh, Cristiano celebrating. Oh, no, there's no friction. And then versus Southampton, 20 minutes in, 2-0. What Pros Manza mefunga free kick, and someone else mefunga tuka header. Knowing Manchester United is a patata red card this game, so I do not have my hopes up. But I was only positive from watching ourselves play against Liverpool. But also, niko cautious because Liverpool this season,
I think, do you support that Velo may drop Maguire and Lindelof?
So, as a captain, if you do not perform, look at, let's go back to your family. If your dad does not perform well by not providing for your family, by not taking care of your family, by not being there for whenever is needed. See, anakuwa benched, anakuwa thrown to the side. If there's a dad who steps up, yeah. Well and good. And the person who steps up.
Yeah.
But also, tunaweza look at the game because it was perfectly suited for Martinez and Varane because Liverpool is set in a way that they do not depend on headers. They do not depend on crosses. They have good, even though their wing backs, Trent and Robertson, when it's a cross hizo ball, their strikers do not really rely on, their forwards do not rely on crosses.
Aerial balls.
Yeah, aerial balls. So someone like Martinez at least succeeded in that game because he didn't have to head the ball. When it comes to someone like Varane, because we know very well Varane really struggles when it comes to. Even when it comes to being as a defender, when it comes to a player like Koulibaly, we cannot compare Koulibaly to Varane because they're gonna have different gameplays and different styles,
yeah.
And that's why Wally perfected in that game versus Liverpool. But if you play against a team like West Ham, where a majority of the players height yao ni manze above 6 foot, atuweze kama manze Martinez na Varane, and that's why Maguire nafa coming because. Heading the ball, that's his perfect suit. But when it comes to controlling the ball, when it comes to patience, when it comes to commanding the team from the back, that's why we need Varane. So I perfectly agreed with Ten Hag's squad. Nilikuwa impressed na Malashia, Martinez, Bruno Fernandes for the first time. Sikumwona akitetemeka, akilialia. Finally, Manze sijamwona akilia because knowing Bruno Fernandes, in big games, Manziana nyamaza tu. In big games, he show up at all. But this time versus Liverpool, Ali show up. He commanded the field. Akafanya Liverpool, your midfield, ya Liverpool for once, ilikuwa inakaa dead. It's like.
No.
It's okay. They have injuries. Yeah, but it's still Liverpool.
I think part of the reason Fernandes alingara pia ni kitu, maybe what wengi wata agree. It's not a very popular opinion. But since Cristiano akuwa huko, ajua. I think Fernandes alipata more time, more room ya kukua, ya kuexplore sasa creativity yake vile anataka.
Exactly.
Because tena kiwa huko hivyo inakuwa mostly all about him. It's a one-way game. Kila wakati, kila mara wanataka kumtafutia ball. So ikampatia time pia, ikampatia room ya kuroam around na kwenda kucheza venye anataka kucheza. So basically I think Manu alicheza poa, venye umesema kuna huyo kijana wenyewe anaitwa Malashia huyo.
Debucha.
Bucha ni Martinez.
Malashia, the next ever huyo.
Akuna potential by the way. Akuna potential.
Unless apate. Okay. Akipata player kumwaibisha ndio inaweza maribia
zipo. Because uliona TAA? Alionekana kwa game. Nowhere to be seen. Trent Alexander-Arnold hakuonekana anywhere. Because hiyo flank yake Malashia na Sancho walikuwa mini neutralize manzee wing at kabisa. And then also the front
Trent
three.
Trent amelegea.
No. Always Trent anakuanga perfectly suited in a game where the front three yeah. And the midfield iko intact. When the midfield and the front three are intact, ina bring vizuri sana at the wing backs because you know very well he doesn't have to defend. Akijua vizuri Henderson, Thiago wana hold back and then wakona confidence that Van Dijk ako saa. But hiyo siku, where was Van Dijk? Where was TAA? Where was Musala Tolio nikane ile time alifunga? Where was Robertson? And also, tusisahau our front three, tulikomand your game because of our front three. Tungekuwa na Ronaldo hapo, game ingesha tutu. to be honest. From 3 years to tulikimbiza wase vizuri. And that's why we were perfectly suited. Tulianza last season the same way. From 3 years, Greenwood, Rashford and Martial running towards them. And also tuna switch na Sancho. Running towards the defenders. Tunawapea pressure, counter-attacks. That's our best suited gameplay. Mm. Similar to sort of like Arsenal sometimes low chesa. Especially this season was on vizuri. Arsenal wako perfectly suited from the back to the front. Transition yao iko vizuri. Quick place, quick. Tukiona Ronaldo, hey man, Bruno lazima a control ball. Angoje Ronaldo amekran, ndo amekio pass. Ama angoje Ronaldo, apa find the perfect space, ndo tumpatie pass. But, ile game, ile kwanza, kama ile by Rashford, an example, perfect example. Mashallah alipata bot one time. Ashaika mbele, kama Rashford ashakimbilia. And that's the perfect gameplay tunafakwa nayo going forward. So yeah, to answer your question, imekuwa manzi a long answer, but yeah, man. Yes, I supported Maguire and Ronaldo kula bench.
Now, what about e game, Newcastle and Man City? Because I was not expecting that totally.
Well, okay, Newcastle, yeah. Newcastle, yes, you come and is on my Arab money in a fanya man. Ah, say Joe Manze.
They are on the turn up this season.
Walianza Man City vibaya.
Kwanzia last season since Eddie Howe came. Aish! Newcastle imekuwa different squad.
Lakini najua Eddie Howe gameplay yake na kuangalia game hiyo ya nguvu anakuambia manzi msiogope mtu. Hata mkakiwa Bournemouth nyali alikuwa kichwa ngumu. Hivyo ndio ile game yake imekuwa.
He's a good coach, really.
Ungechiki game ya Newcastle, Man City ndio alianza kufunga. Watu wakajua Man City amechukua.
Kidogo Newcastle ndio alianza.
Newcastle
alifunga the first goal.
Yeah, the first goal ilikuwa Newcastle then ikakuja equalizer. And then Newcastle scored again. Then Oka score again.
A third one, yeah. Ikakuwa 3-1. Hey. Hey, nikaivi nikachikio game, nikasema, wow. Niliona, okay, miyo game nilichiki highlight. Kufuatia game yote. Kwa sikia tu hapa, jungu kapatu ma notification. Hey, Man City ndio. Hey, mkwa fikata Man City na kuchapo. Mwana yemi kwa 3-1. Iko.
Ilikuwa around 70th, ama ikielekea. Hey. Towards the end of 70th minute, no, no, bado kwa 3-1.
Bado kwa 3-1, sema, manzi wanda kuchapwa na Newcastle. Ay, kidogo nasikia kwa 3-3. Na wewe likuwa 3-3 ya kustruggle.
But it's a perfect way of kucheza versus Man City. Because you know very well, amwezi shinda Pep in terms of masterclass yake ya. If it's tap, we go, atwezi wa shinda. So, Newcastle walikuja na yo structure ya, we will disrupt you. You will disrupt your midfield. When una shut up De Bruyne for a majority of the game, the team struggled. Because what all, ikabidi waingize Bernardo Silva. Ama Bernardo Silva alianza. I think ilibidi waingize Bernardo Silva. Ndi wajaribu now to free up KDB for him to be able to make the passes that he made. Kama Baye ya pili.
Yeah, it was a
man, that was a perfect pass from KDB, manzi. Chobo manzi kapita the whole defense. A defense of four, I think four. Yeah. Chobo kapita Chobo, Nase Wote wako on the side wakiende Haaland. Aish! Perfectly suited, man. Anyway, Eddie Howe ali manage your game in a way that ukisha neutralize the midfield of Liverpool of Man City and you neutralize especially the wing backs, the flanks of the midfield. What? Man City wanakuwa too silent. And that's the same thing Real Madrid walifanya last season. They were able to neutralize the midfield, neutralize the flanks. Bernardo Silva asifanye anything, Foden asifanye anything, what a succeed. What? Perspective yako?
It was a really shock for me because I thought Man City itakuwa like a good win, an easy win.
I didn't think it was an easy win. Because in Monaco, Newcastle, it's not an easy place
but
to go
City
this season.
But Man City, it is Man City.
Yeah, it's a good.
Yeah. So I thought like it was like 2-0 win. Maybe Haaland scores one or something. Yeah, like any props to Newcastle for bringing the game to Man City.
Your game ni kwanjua itakuwa a high scoring match, but ni kwanjua majority of the goals. Ni kwanjua assume. Okay, you can imagine majority of the goals
from Man City.
Ingetoka from Man City. So you can pick a big to come a 5-2. Kidogo even chiki results nikasema okay, pia Newcastle City imekudharau.
Newcastle niliona ever since Eddie Howe came, aka stabilize your team, akasema these are the signings I want, these are whatever I want. Once akaleta Trippier pia. Eish, Trippier alikam aka change game kabisa.
Ule no free kick yake.
Tipia watoto na wamerudi.
Tipia wa Spurs wamerudi. Hata Tipia kiwa Atletico, ni vile tu game haikuwa na suit Tipia. Because Atletico yuko na game totally different, man. So, but bado alikuwa na shine at Atletico. But,
kuna mtu ya
Almiron.
nani Saint Maximin.
Saint Maximin.
Huyo msesa alikuwa anasumbua defense ya Man City yote.
Saint Maximin na Almiron.
These guys
walikuwa na link up vizuri, man.
So, do you think Newcastle imechukua hiyo space West Ham ilikuwa last season?
Yeah, yes. Possibly Newcastle this season anaweza maliza top
10.
Even top 8.
Top 8.
To be honest, even top 8.
Okay.
Anaweza maliza number 7.
Top 8 anaweza.
Anaweza maliza hata number 7.
Top 8 ukiangalia the traditional top 4 ile kawaida, alafu
Out of the top 6, one team itakuwa number 8 this season. And maybe naweza kuwa Manchester United. Maybe. might be Manchester United. Because we do not have that squad.
I don't know why. This is the Premier League. Anything can happen.
Lakini ukiangalia.
For example, if Man City gets 2 injuries, only 2, these are KDB and Haaland.
They don't depend on Haaland at all.
Haaland amefunga bao mbili kwa games. Amefunga bao tatu kwa hizo games. Kwa hizo games zote tatu, lakini kuna game moja alinyamazishwa. Ile game yao na ilikuwa ni Bournemouth. Wale Haaland alitafuta.
Nasema tu like if Man City gets injuries. Sidhani kama watafika hiyo.
Only way wanaweza kuwa affected is if Bernardo Silva atoke, aende Barca, but chances are maybe he might not go. But Bernardo Silva kitoka, and then KDB akwe injured, it'll mess up sana structure. But ni hard. But also it's a possibility. But sioni Man City. If kuna teams, one is a languish, number 8, it's just Manchester United. And... yeah, it's just Manchester United for KK, because you know, not a Chelsea team has struggled, but man is a number 6. But also, speaking of Chelsea, 3-0.
Yeah.
A sweet 3-0.
It was a glitch in the system.
Game ya kwanza, 1-0. Game ya pili, mka draw. That, which was unfair to you guys, because you deserve to win. To be honest, you are the better side. But this game, mulicheza nani by the way?
Leeds.
Ooh, brah. Leeds. Wali wa run, mse, to the ground.
Adi Mendy anapatia na assist.
Sasi.
Acha chwante na hiyo. This is not the first time Mendy amemake a mistake.
Yeah.
Champions League mulitolea kusababu ya Belanda. Amefanya ya Belanda, I think, Karaba, ama FA Cup, ama ilikuwa kwa ligi, I'm not sure. And then this one can continue to a goal. Pia mulifanya ya Belanda versus Sisi, ni vile tukufunga. Nakumbuka, Sancho alipata ya ball, akahata. What's the matter?
I think Mendy he may pick up point.
Ballon d'Or nominated.
Yeah, but he's still the African, the best.
He's the best African
goalkeeper.
Wait, ule keeper wa Morocco ana deserve a shot.
Yeah, but
it can be easy.
But Mendy is still
because
the best.
Keeper wa Morocco alikuwa best in La Liga last season.
Yeah.
Alikuwa, I think, one of the best in terms of like overall Europe. Wakiangalia Europe, he's one of the best goalkeepers.
Yeah.
So,
Mendy akiendelea kufanya
blunder. No, always compare squad ya Morocco na squad ya Senegal.
Exactly, lakini nasema tu accolades. Right?
Tulisema kwa ile podcast ya last season. Msiangalie trophies in a team sport for a player. Angalieni the individual brilliance.
Okay. Sawa. Sasa in the mimi naweza tetea Mendy like in this format, right? Kuna games ka hizo zake like ana lose focus or something ama
yeah, ana lose 3-0
it only takes one goal to demoralize that team.
One mistake is enough. Two, caution. Three, we start suspecting.
The fact that Aqua dropped, that means that
because you don't have a good
Rita Balaga
is not even a good keeper, bro.
Kepa is a good keeper. Kepa is a good keeper.
Uyo ndo ule kipa mwenye ile time ya nini? Ile time ya ilikuwa ni ile wa final gani ile kwa sema
Mauricio Sarri ilikuwa semi final.
Mambo toka
tu ile. Lakini sio game ali to save ama.
Ali save penalty,
Yeah.
But amekuwa na the same issues na Mendy making blunders because him handling the ball is a problem sometimes. Atapata ball especially corners.
Ni mtoto mdogo.
He's like tall.
Kepa.
Kepa is tall. He's just skinny.
Like, always compare Kepa and Mendy.
And Mendy because
exactly.
Mendy is a bit big.
Ile goal to the Tillemans, FA Cup final. kaingi kwa mine, I like inge kwa angeshika. Lakini...
Awezi jua hiyo. Awezi
sana hiyo. Kwa retail man zilikuwa kali.
Kwa first of all, we're so ahead of his line. Lakini for real, Kepa is a good keeper. The fact
but,
that... Ana,
but... But is not someone you can rely on.
Yeah, definitely.
It's the same way in Sisi na Dehaya. We struggle so much with Dehaya because how is he play from the back? He's a good shot stopper. Mpatie ball manze one on one. Mpatie
supplies
and a struggle.
Zile ku supplies
maybe
ajua Dehaya hizo manini hizo ma clearance zake zangu ni kama pass.
Yeah, you pair De Gea na make mistakes lakini akwe drop because the top ni world class.
Yeah,
ni world class. Exactly, yeah. That's the same thing.
Because
number 2.
Because unaangalia option 2.
Mbona nafikiri tunataka kusaina goalkeeper?
Si unataka goalkeeper mwingine?
Henderson
na Cologne, yeah. Nottingham. Okay. So atuwezi mleta from Nottingham.
Exactly. So maybe mtaka tu maybe digia kwenye.
Ah, to be honest, Ten Hag apendi vile Dehaya anacheza because we need to play from the back. Tunahitaji a player like Ederson. Ederson every single time namuona anapata ball, ashaona. Ashona hala na nita kumik run. Mm. Especially the time walikuwa na Jesus. Mm. Afu walikuwa on the flanks wako na Foden ama Sterling. Mm. Alikuwa na sport mapema. De Gea atapata atashika ball, a chill, angalia ambie Z, C side. Already, wasi washa go back to formation.
Yeah. Kila mtu ashamakiwa.
Anyway, back to Chelsea, man.
I think that
explain
game.
Explain your team.
We lost that game because of the midfield.
Leeds man
our midfield was msemaji ilikuwa outmuscled, right? Our midfield ilikuwa Jorginho and Gallagher, right? And these two Gallagher in Crystal Palace alikuwa acheza number 8.
What was the game? Amkuweka kukurela mliaka sinda.
Yeah, alafu pia this another mistake tulifanya. Unaona hiyo wengi ya Kurela na Kulibali. These guys are I understand game is with each other. Sindio? Hey,
Kulibali jo manzi. Sasa kama nyenzo mjikaje.
How come game ya Spurs? How come game ya Spurs? Kulibali alikuwa anasema man, step aside Van Dijk, the best defender mingi ya the league.
Wait.
Now signing him and Kurela our link up vizuri.
Kwa sababu hawana communication huko nyuma.
Umse, every time alikuwa na run rounds around him. Umse,
kila mtu alikuwa
nyuma.
I still have pace. Positioning,
pia positioning yake na Kulela ilikuwa so different from that Spurs game. Because Spurs game, I think it was very tactical. That's why ilikuwa
also,
but Leeds...
What happened to James pia? James alikuwa ameshikilia sana son game ya Spurs.
Yeah.
Hii game iliendaje?
It's because... Hii ilikuwa tactic that game. Hii game hii ilikuwa tusicheze. Hata vile Tuchel alisema, don't look at vile Leeds imekimbia. That was their game plan. Our game plan was to hold that kukimbia. Wow. Because that's their gameplay. They always run.
So you relied on your defenders to hold your run?
No, we didn't. We relied on our players to be positioned vizuri. Kila time wakirun, they don't go anywhere. And okwe frustrated on that. That
leads to a lot outsmart. All out smart.
Your subs are like what Tuchel angefanya angepeleka Mount ndani ya midfield just to your midfield we lose that battle and that's how we lost that game, right? At the first goal ilikuwa mistake ya Mendy. The second goal ilikuwa set piece. The third goal hapo ndo ningesema defense kuna shida lakini I took on a morale by that. So I just accepted it was a bad day at the office.
Eh, lakini sasa nyinyi.
It was a bad day at the office.
It's a bad day at the office. Lakini
ni kama Emmanuel ilikuwa very brand ilikuja kwa Brentford na gameplay yao then ikakuwa very surprised. Even though PSG ilikuwa.
Not really from the start to make it too structured vibaya. Ngato poorly structured.
Unajua ukiwezi compare Man U because uwezi compare Man U na Chelsea because nyinyi mlianza vizuri.
Hatukuanza vizuri game hata ya kwanza iko poa sana.
Hiyo ndio mlipata 3 points.
At least you had a win though.
Mlipata 3 points. Hiyo ndio game mlipata 3 points.
You can't compare to us when tulikuwa dominated for 75% of the game.
Una kumka game ya Man U na Brighton na nyingine inakaa game ya kwanza.
75% of the game.
Na hold up wacheza walikuwa away, walikuwa trapped
dominated.
Ah, lakini hiyo kitu wa Brighton pia ni mziki.
Yeah, so Adam conduct touch on Leicester. I don't know Leicester, Leeds. So Leeds after Asak nani This Argentina. Oh my lord. Bielsa, Marcelo Bielsa. After Leeds was sacked, Marcelo Bielsa.
Oh.
Wamekona walipitia really tough end of the season. So they were not once a while sacked Marcelo Bielsa and then the new manager Marsha came in. The team, you could tell, wamepitia some troubles.
Mm.
Like wako shaken because they're used to a certain system and whatever. So wakamaliza last season really badly.
Mm.
But this season, damn, we've got top four so far. Two wins, if I'm not wrong, and a draw. Unbeaten, amongst the teams that are unbeaten, like Arsenal.
Yeah, of course.
Congrats, congrats so far.
Yeah, Arsenal.
But you know, it's the first game. It's the first game. Anyway. Yeah. Leeds.
Mm-hmm.
From your gameplay, from Muliwacho game, your Leeds, are they back to being the illest team? Look, the first season they came in.
Mm.
Walikuwa ile team everyone alikuwa mtu alikuwa anacheza asi even Man City,
I think,
because the whole team was a unit and now it's slowly coming back to the same thing because vile walicheza it was a whole unit starting from the back to the front.
Because I mean, I just like vile walikuwa very structured in terms of they knew how, where and when to make the runs. Wali suffocate Corella, they suffocated James, like they suffocated everyone in the back three and the back the midfield as well. So I think Villa Ata will use that guy to Man City.
Phillips.
Yeah, Phillips.
Phillips.
Mm. I thought what a struggle because I want a defensive mid, but I think Villa on a work na Villa say Premier League kuna five changes. Yeah, in our idea sana, you know. I think itakuwa a very good team to watch.
Really good team to watch.
I think watakuwa a good team to watch, ndio. But pia saizi is a little too soon to predict because kwa Premier League, matimu mingi awanzangana moto.
Like Arsenal. Your prediction. I'll never forget it. Paka me. Paka me.
Mimi stick na. Bado na stick na hiyo. Ni stick na hiyo. Mimi na tagi kurudia. Mtu akawa
na.
I'm not squad depth.
The fact that utakaza kusema FA Carabao in the midweek then Premier League.
Wacha na FA Cup because since wako Europe this season. Wako Europa. Last season wako na Europe at all. This season wako Europa. Niko sure hata niko sure manze Mikel Arteta nitakushinda sana Europe. Ashinde like as much trophies as he can.
Yeah.
Mm-hmm.
So squad depth yenu itafika point, it becomes this thing. Tuna head into the World Cup. Yeah. Out of your team, Martinelli sure bet Brazil atamchukua.
Of course.
Saka sure bet England atamchukua. Sure bet Ramsdale ako nini? Ako Scotland.
England.
Sure bet atachukuliwa.
Mm-hmm.
Jesus same thing.
Saliba.
Saliba atachukuliwa kweli? Maybe not. Chances are we don't know. But alichaguliwa amekuwa kichaguliwa na Deschamps. So I guess inakaa Deschamps atashinda. Aha. Tuangalie pia
kuna Partey anaishia.
Thomas Partey gano alikuwa si ndio?
Mm.
Thomas Partey World Cup as well.
Mm-hmm.
Who else is in your midfield?
Odegaard
qualify. Norway qualify.
Qualify.
How many are Denmark? One of those Nordic countries. Mm. So then I'll qualify. A majority of your squad is in the World Cup.
Mm-hmm.
Chances are someone may pick up an injury. Especially your midfield. Manze mkiumia, man.
Your midfield.
Midfield yenu mkiumia, bana.
Sinenye, man.
Any mnongiani kama Arsenal peke yake ndio inaenda World Cup. Hizi
mingi zote hazina World Cup. We're trying to break. Tunataka ku break down. Team kama Man City, majority of the players are attend the World Cup.
Yes.
But squad depth yao ni poor sana. Poor sana.
Mm-hmm.
Team like Liverpool.
Actually, not majority.
Pia team like Liverpool na struggle. Team ka Chelsea, Spurs wako na squad depth. Sisi, tuko na squad depth, our players are not really that good. So you can't even rely on them, to be honest. So, I'm trying to compare you to a team like Man City.
When they get stuff, challengers.
Yeah. This is so Man City.
Will there be an Arteta out?
Yeah?
Will there be an Arteta out?
This season, Sioni.
Sidani, Sioni.
Is Yani, it's unlikely.
Niko sure sahi fans wame win over the project Arteta kona. Mm. But kitu, I'm just worried about his expectations that mesema we are title challengers and we're going for the title this season.
Okay.
Sindio.
Everybody na kwa title challengers ka play ka three games number right?
Ana maze Bournemouth. Ilikuwa team gani last season walisema stop the count after three games? Which team mesao? I think there's a time Burnley ilikuwa in the top three, man.
Yeah.
There's a time Burnley ilikuwa in the top three. Eish. And then now, I'm not saying Arsenal in the same league as Burnley.
Lakini najua hasa mnaangalia between Arsenal na Burnley. Gani shaishinda EPL?
True. Exactly. But atakuwa tumesema hivyo kwa last time.
But tunasema tu like
ama this season might be your last.
Because I took a relegation.
Not really. No, not really. Ile vile alishinda tu, waliendelea tu, momentum tu, wakapika momentum mpaka wakashinda. No one trusted them. But good for them ni, Leicester wakua Champions League, wakua Europa, walikuwa metolea FA Cup, walikuwa metolea Carabao, wakua na World Cup.
The last game, Chelsea tukafanya ile.
Wakafanya Spurs.
Tukafanya the thing
with Spurs.
No, so everything, I think, ilikuwa aligned.
For Leicester.
Yeah. Yo, nyinyi amjapata a big game.
So all games are big games.
No.
All games are big games.
Amjapata top 6.
Amjacheza Newcastle.
Amjacheza Newcastle.
Amjacheza Newcastle bwana.
Situacheza tu hiyo hivi tunacheza nao.
Newcastle cha run circles hiyo
ups. Ndio hiyo tunayopata na Fulham. Fulham sijaba nini walisumbua Liverpool game yao ya kwanza. Wakatoka 2-2. Haya, tunapatana nao. Tuone vinyo utaperform hiyo.
Yeah.
Si unaona? Sababu ajua we do not determine the table when tunacheza ati even no fixtures tunacheza hapana
exactly. Venye imekuja na maana nasema don't get your head so ahead of yourselves.
We are not ahead of ourselves Buddha, you have to be lazima uko focus, lazima uko hopeful pia unaona ajua nyinyi mna hopes no maana sasa no maana sasa mnaona ni kama singine tumekuwa na hopes
sisi tume test everything there in gani draw win and
amja test bana
tumesha test in the first three games.
Hiyo na manja tu, performance yenyu nenda, from 3 to draw to nini, so mrudisa chini.
My prediction yangu still stands, no na tuchela kitoka this season.
Kitoka this season?
Akichujwa
this season. We'll see, because I think pia kuna, in our squad, kuna players who want to leave.
Awana Abramovich mwenye kwa nakoli.
True.
Wawula kwa sema Tony Umzero na kamtu mwingine.
But also, it's a lot of pressure, man. From your fans. Your fans pekeno ndo mtapla your pressure. Because exactly. last season was his first full season. Mm. And alikuwa excused. Akaambiwa, this is your first full season.
Lakini njua, in a first season, full season, alafu unakuwa. Like, alitest silverware.
True. No lying. Props to him kuwina.
Exactly.
Alishinda? FA Cup ama Carabao?
Akushinda either.
Oh, yes.
Liverpool ilichapa in both games. Mm. But, like, that squad ilishinda Champions League. That squad ilishinda. This comes in.
That was his squad, not him. Yeah. Not him. He didn't win the Champions League. Not him. Aikuwa Tuchel. Tuchel, sorry. But that was not last season. That was the previous season. Ile time alikuja January.
Exactly. No, nasema.
Ali inherit a squad where it's the same for Ole. Mm. It's the same for... Unakumka ole kochoni wenye wanachinisha... Champions League for the first season.
De Matteo.
Alingia, almost the same period kama Tuchel. Because muli sack Villa's boys. And then mukenda unbelievable run. Mukamshinda Barcelona semifinals. No, mukafika finals mukashinda.
I think, as it chujwa, because Todd Boehly pia anam back in terms of signings and everything.
Pressure and might come from your fans.
Exactly.
Man.
We demand the best.
If you point where your fans do not even want... to see your players like Wanabu, like for Man United before the Liverpool game, it was toxic. Tulikuwa fans walikuwa na protest. Our whole conversation was.
I guess Danny catches it up. We love to.
So you will not. No, you will start to hate him when because feedback from Ige Melidi ilikuwa is playing players in different positions. Mm-hmm. He's rotating the squad a bit too much. Mm. The formation is changing a bit too much. So there's no clarity on your squad. There's no clarity on how your league is, on how your season is.
Trust me, if Kante and Kovacic were fit, when they played the game, lakini they were not fit, right? And that's happened. We lost the game in the midfield, right? But I still believe
you didn't have Kante and Kovacic kwa game ya nini? Kante aliumia game ya Spurs.
Yeah.
Akatoka. Mm. Bado mlicontrol hiyo midfield vizuri. It's if only like if the referee was not unfair for you guys.
It was in the
there.
It was in the there minutes. Yeah. Unaona? Like no nasema sisi as Chelsea fans we believe in TT in everything.
TT.
Nimeshapata
TT. Nini kama na declaration.
Ati TT. Sasa
kuna
MA. Sasa ni TT.
City kodusa. I can't complain. So far ni hali ya ball. You lose some, you win some. Like in this side depending on how you bounce back. Now I think tuta bounce back.
Give me your next nani?
Leicester.
Leicester, man.
Wow.
Yeah.
No, kwetu.
Kwenu.
Oh. Right.
Aya. Lakini pia siati kama tizi wanacheza.
Pia Leicester wako inje sana.
Pia wanacheza game.
Na pula, inshallah kidogo. Acha before tumalizana na Chelsea. Seba, wanta kusign Anthony Gordon wa Everton for 70 million. Nimesikia tumeongeza sign 80 million.
Then
mulikuwa mnataka nani? Mulikuwa mnataka umse wa Leicester Fofana. Ah, evaluation yao ni 80 million. Bro, what the hell man? Mbona mnaenda hapa players?
I think tuna build something.
For right? What?
Ni mnakuwa desperate. Tunataka kuwa desperate buys.
I say in terms of Europe, mnakuanga na the most loanees in your squad.
Exactly.
From transitioning from the from the academy to inakuanga direct loans.
And that's how this.
And nani ameenda loan leo kwanza? Kalum Hudson-Odoi.
Yeah.
Every single time mna loan players and you need them. Tena mna buy someone who's estimated at 80 million. Anthony Gordon 70 million to be honest.
Ajambai bado.
But estimated at 70 million. Mm. Nani atasign Anthony Gordon at 70 million at the same price here tunasign Arsenal alisign Jesus at 20 ama
around
20 something million. Jesus at 20, Anthony Gordon at 70. Msa hajafanya anything.
No,
bro, at what? None 70 us, million at ingebaya hata maana.
See, none of us is a coach right here. So, we don't know how Thomas Tuchel atamtumia.
Right? So, ebu niuliza mulilo out Lukaku mkauza Vana.
Lukaku was not his mind atakuwa in London. Akuwa in Chelsea. Alikuwa tu anajaza tu number hapo. Like yeye mwenyewe alisema anataka kutoka. So we can't hold a player who wants to leave. Atakuwa liability.
Aya Vana.
Vana, I think Tuchel anataka the wings wenye wana cut in. Like Vana alikuwa very one dimensional. Anataka space ya kurun and England hakuna space ya kurun. Like defender atakujia tu hapo head on, right?
Gani wewe unaona venye Haaland anakimbia katikati ya watu kalori?
Zii.
Na unasema ati hapo wewe ati hakuna nini ya kurun.
Zii, nasema unaona Haaland
anaangalia gameplay kama
Jesus. Team ka Bournemouth ina hold Haaland. No one expected it. Like England, because the game player England na
hizi matimu
different.
Hizi matimu ndogo, hizi matimu za hizi ma mid table na hizi ma nini? Bottom 10. Kuna vile game, kuna ile vinyao jua kucheza yani vitu kama ikifika mambo na ma top strikers ama sana sana au ma new imports akiingianga. Aso utafanya njia kwa neutralize in that aso kuja ki expect kama uko na ngara Spain ama uko na ngara sijui ati Germany ama uko na ngara sijui ati France ukikuja ati England utangara. Those guys they tend to neutralize you, wanakuonyesha ile baptism of fire.
Lakini sasa that's
so
exactly
kama Haaland alikuja
exactly
game ya Bournemouth zile pia anafanya akiwa Dortmund ndio akafanya hizo magame.
Sasa nasema the same
but
thing Kenya alikuwa anafanya,
ameanza kupika
alikuwa anafanya
game ya Newcastle kichimia kwa na afa jo Haaland ndio you disappear hapo yoka nini hapo hivyo kwa defense.
Mtuka 6-footer hizi disappear.
Kudisappear.
Disappear.
Like anajonga kupeel off the defense. Anajipeel off the defense. Ungeangalia ile game ya Newcastle ndafungia bao. Alikuwa peke yake. Literally.
Ni vile pia Man City inajua kusupport mtu like ina create ya mse space.
Na pia yu jua pia kujisolate from the defense.
Nasema tu like Timo Werner si atakuwa na chances, right? Alikuwa na hizo. Ni vile tu gameplay tu ya Thomas Tuchel haiko ina fit. That's why aliona it's right kumuuza. Ndio aunde team out of its
DNA. I personally think.
Na mlikuwa mara kapi Obama ya mpia.
Si tunashambai.
I'm Jambai Bada. I got I see
Dandy. London.
As we speak. Jana mefungia Barcelona bao.
Exactly. Ilikuwa charity game.
Yoni London. Kwani hiyo game kwa chezea London?
Kwani also kwa Europe. You know it's like 30 minutes. 30 minutes flight.
Okay, London ni kamea kama no huyo mtu.
Ni ama ni 1 hour. 1 hour 30 minutes flight.
Buda. Baba is happy. He's happy in Barcelona manze.
Wapi?
Chelsea huko
hivi jo. Let me tell you something.
Ataki kuona sura. Ataki kuona sura. Ataki kuona sura Mikel
Arteta. Every player boy anatoka Arsenal akuje Chelsea. Hata kama amepitia ma teams hapo anawangalito. So be very very scared. Unasikia? Obuma what?
Wali kijana yetu, wewe unajua kumneutralize. Wali kijana yetu, lakini hakuji. Lakini hakuji.
Haya basi. Ndio tu report. Champions League. The draw, so by the time you watch this maybe the draw itakoshafanyika. But at the moment we don't know the draw itatokeaje. So the UEFA Champions League draw itafanyika on Thursday at around 7 PM Kenya time. So I'd like yours and predict. Wewe uko Champions League at least, unaweza tuambia who you foresee to be in your group.
Because to Lima, I just want Barcelona. I want Barcelona to trade the frustrations the summer window.
Then unajua Xavi.
Wewe unajua tu masicho.
Sautiti.
Sautiti.
So
Titi Tuesday.
Mimi naona the defending champions Real Madrid. Man City itakuja hii Champions with a point to prove wako na kila kitu sasa. So if they don't win this Champions League, itakuwa the Man City cast, the African cast.
Tell me the top 4 hiyo squad yako. Predict group ni gani kwanza, A to H? And
I
then
think group D. Group D, Chelsea, Barcelona,
and two other teams.
No. Nataka team. Bana. Nataka team ya France. Ya team ya Russia.
Lille
na Russia.
Sema kama Zenit, sema Zenit St. Petersburg, ama CSK Moscow.
Yeah, CSK.
Nipe team moja. Yeah, when you pay to group yako, one group, just one group.
Mimi ile group out.
Since Arsenal is not in the Champions.
Ile group naweza fancy kuona. Naweza fancy kuona sana sana za fancy kuona ile group yenye Real atakuwa paired nao.
Atakuwa na City, PSG.
Then so mimi na fancy kitu kama Real. Okay. Real kweli naweza patiwa according to seeding. So naweza patiwa na Man City kweli.
Hawezi kuwa na Man City. Real walishinda nini? Azi. Real walishinda La Liga la season.
Watapewa Liverpool.
Hawezi pata Man City.
Watapewa Liverpool or number 2 France ni?
Last season ilikuwa PSG, if I'm not wrong, of Marseille. Because nani ndo walishinda? Lille ndo walishinda.
Oh, kaa Lille walishinda basa, watapewa PSG. No maana inaweza happen.
Real wakipatua PSG. Kipatua PSG, jo manze.
Real PSG.
Real watararua PSG.
Kwanza naweza taka Real PSG because of Mbappe.
Liverpool.
Ona kumuka venye PSG wa zinyo walifanya.
Real, Liverpool, PSG, Ajax.
Sababu ya Mbappe.
Iyo, yeye naweza kwa grupi. Kine sidani kene zaige.
Real, PSG, Liverpool, Ajax.
Ajax walishinda, so it's cool.
Oh, walishinda Dutch League.
Kini sasa na wangu kwa down.
Ilikuwa Ajax ama PSG?
Ilikuwa Ajax. Ajax walishinda Red Divis. Ndio si Ten Hag alitukweza kumsign because akwa mema za season.
What's
up, mini wape? Group of death. In I stand by this. Group of death itakuwa group F ama E. F ama E.
Uh-huh.
Itakuwa na, kwanza nataka hivi. Ikuwe na Bayern Munich, ikuwe na Liverpool. Why? Mane manzea kuja punish at Anfield.
Uh-huh.
And then, after Liverpool, wapewe opewe team from Italy. Inter Milan, kusaba AC Milan walishinda.
Mm-hmm.
Then from AC Milan, wapewe PSG. Ama kama siyo PSG, wapewe Barcelona. That's the group of death from Cyprian Kimtai Limo. Age, height, date of birth.
Ndugu sema ID
number. Na huduma number.
Champions League itakuwa very interesting kwa sababu I really want to see who will win. Because kila mtu akona. Okay. Bayern iko na the squad yenye ilikuwa inataka.
Wewe ebu.
Yeye alikuwa anataka iko na squad iko inataka.
Ndio wako comfortable.
Ebu jaribu ku imagine your fantasy final ya.
Yeah, by the way,
ya Champions League
ni nataka Real ifike final though. Nataka Bayern, Liverpool. Bayern Liverpool. Ama
yo Bayern rushina Liverpool obvious.
Mimi sioni hata Liverpool ama Chelsea kifanya finali to be honest.
Liverpool wameniambia jack.
Ni knockout.
Liverpool true. Liverpool wameniambia jack. Waondolea group stage.
Tukishafika.
Liverpool waondolea group stage.
Stage.
Woo! Liverpool waondolea group stage. Hiyo kitu.
You want to tell me Liverpool watafika in 3 Champions League finals in about in a span of 4 years.
4 years.
I'm with the same.
Nah, you're lying, bro. You're lying.
Liverpool ikona depth. Okay, Thiago kama tip, Jota watakuwa fit, watakuwa na squad ya kucheza Champions League na kucheza Premier League.
True.
So, it's inevitable. Watafika either quarters, round of 16, quarters ama semis.
Okay.
It's very inevitable.
Your Champions League final?
Mimi. Neza fancy PSG na Bayern.
Those two. Itakuwa boring game.
Yeah, okay.
PSG na Bayern.
Champions League final, always for the underdogs. So I'm always supporter of
Chelsea.
I see some. See, hakuna team ya Premier League inafika finali ya Champions League. You are an underdog manze kwa Champions League, bro. Underdogs. Underdogs. Anyway, no English team will reach the Champions League final. That's the first prediction.
Mm-hmm.
Yeah. Second prediction. Finale itakuwa. Take it to the bank. Kini bet say? Hey. Kama kuna betting company manze simkuja mtu sponsor manze.
Watu wa Manu na kuomba kila kitu.
Yes, sir. Finally, to move on.
You'll be shocked.
Ajax.
I see, bruh. It's your season. I want a Ten Hag. Masterclass between Xavi of Barcelona and
Atletico.
I see.
Thomas Tuchel of Chelsea.
Podcast. Barcelona versus
Atalanta.
Bayern Munich. Barcelona on the underdogs. Your Champions League this season.
Unajua tu baka ukipatana na Bayern unaumiza baka.
Hiyo game itakuwa moto na show.
Isipokuwa Lewandowski pia ataamua acha tutese huku hivi pa nyingine.
Alafu itakuwa Mane anataka sasa a statement of I am now the leader of this team. I will lead this team to the Champions League victory.
Mane,
manze ugopeni Mane finali, bro.
Mane ni player.
Ugopeni Mane finali.
Kwanza
now that ametoka Liverpool, I can proudly support him.
Kwani uko na support?
Alikuwa Liverpool. Alikuwa tu na support Mane. Azim, kwa na support Mane kwa Senegal.
Wewe ni Mwafrika.
Hapana. Say support anyone.
Alikuwa good player.
No, cheki. Siku ilikuwa Drogba alikuwa one of the best players in Africa. Akiwa Chelsea, hated him. Tukienda ngoja hapo.
Give him flowers.
Ngoja. Twende even Arsenal. Adebayo wamekuwa na amazing African players from the start of Wenger to the end of Wenger. Hated them. But wakikuja Africa, my sweet boys.
Wewe.
Waja mani mulikuwa na African players wale.
Eh, hey, so tumekuwa na Eric Bay.
Ako season 7. Hadi ya mwenda loan.
Ako mase. Azi, loan mase. Hata apparently Ronaldo anatakuwa na mase, man.
Watamu afford kweli?
Eh, hey, wame buy Sanchez.
Renato. Sanchez gani?
Sanchez. By Sanchez, man.
Alexis
Sanchez.
Renato alienda PSG.
By Alexis Sanchez, man.
Kwani Alexis na Cristiano.
They're building a force.
Like,
they're building a force. Eric Bayo Konyuma, followed by Sanchez and Cristiano.
Become a new duplicated. Let's close this.
This has been episode 18 of the pre-game podcast. My name is Cyprian Kimtai Limo.
Oh, Lord, tell me predictions are... Games a weekend.
Oh, hata sizijui to be honest.
Mimi ni mchezo na Southampton.
Mimi najua tu nacheza kina nacheza Southampton.
Sisi tunashinda. Aya
basi. Ni mna yeye ni draw. Ni draw. Hiyo ni draw. Ni mchezo na
Leicester.
Leicester. Wacha kusema Leicester.
Leicester. Leicester City kina Jamie Vardy.
Jamie Vardy.
Asa wako poa.
Na Tielemans.
Sasa tunafanya ile.
Madison ndo atategemea sana Madison this season. Mnaweza shinda.
Buda. Hiyo mnachapwa hiyo. Hiyo mnachapa. Waje tuseme kweli. Sio cheza na Fulham. Eh, kuna msaitwa mtu wa vichu, msio msendi bully. Eh, kwa hiyo msendi bully.
Kwanza kwa Gabriel.
Hii atakio Gabriel hapo.
Ai, Magalhaes, wewe Magalhaes, jina lake la pili
kwa mgani Matigali.
No, Magalhaes.
Magalhaes.
Huyo msio.
Magalhaes.
Na sijui na nani
ama Saliba hapo anadhika na yeye.
Saliba amefunga bao moja manze mmemwona huyo star.
Hiyo bao, hiyo bao.
Ilikuwa bao kali. I cannot deny. For defender,
hadi Kulibali alifunga bao. Unafikiria mimi yapping about it? I'm not yapping about it.
Kwa sababu tuko invite kwa podcast.
Wewe unajua si it's not just about kufunga bao. Ni hiyo bao imefungwaaje? Hiyo bao ni it's a top finish.
Kwani
it's a top finish on his weaker foot.
Bro, I'm saying on about Eric Bailly. Ndio unaongea.
Kaza kujai kwa na.
Niziona kwa FIFA.
Eh, stop playing.
Mimi nasema game yetu na Fulham majuta kwa game ngumu kidogo because Fulham home side wa Mitrovic, home side Kirukanga,
eh? Kwa away Craven Cottage.
Yeah. Kwao. So Sikushua kama tuko kwa mama.
Mtapigwa 1-0.
Game ni mlichezao.
I think tuko kwetu because the other game tulicheza kwa Bournemouth.
Mtapigwa 1-0 and I die by that.
Nani?
Nini?
Nini kama
Buddha. Buddha. game yetu na Fulham imeshaenda below 3 goals.
But akuna. This is
the so kwanza Arsenal kama nyoso kubet. Over 1.52 games out zote man.
The last time cheza na Fulham, ni less kwenye Ramsey alifungakaleka backflip.
Alafu nani alipass? The after ndanga Ramsey ndo anakonga mtu akuo
watu. Akifunga watu. Hapana, hiyo si kwa hiyo. Hiyo time.
Hiyo time kama Mungu anasema.
Hiyo time ilikuwa 2-0 lakini but hiyo game naweza nikapredict. Hiyo game itakuwa kama 2-1 ama 3-1 in favor of Arsenal.
Ah, cheki. Turapi pod lakini tuambie pia Kenya 7s. Good luck as you play your last game for the circuit this season. Okoele 7th this weekend, man. Good luck to Kenya 7th. Yeah. At least this finish off the season at least with something. Man, if Kenya Zaku Maliza in the top 5, that would be great for us. Who else can we big up this season? Kenya. Also, netball women. Manzo anacheza. I don't watch netball, but good luck.
Nelson watching netball. Nelson. Situambie.
Julius.
Watu wachezi mnachingi netball man. Sikuwa natuambia hapa hivi before camera anze kuroll kwa zama. Netball zi. Master gani hapa wa netball
mtuwa. Atiyali kwa nana kachuo sister school yake manziko.
Why don't get sister school serious? Like why?
Reminiscing from the past. Anyway, episode 18 man. Cyprian Kimtalimo once again.
Julius Wairoma.
Son of Chelsea. Son of Nelson.
Yeah. Kwash. Tushazi maipo the man. Hey. 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 See you next time next week, man. Hey.